boy.
They call me burner.
It's platinums.
Hey. Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita. When I'm boy, I just take it last year. One packa, one Anita. Now if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita. Kunde boy, I just take it last year. One packa, one Anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby shut down.
Aina ma.
Hey hey hey. Konyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Hey. Go down baby.
Aina ka.
Give it to them baby.
Aina ma.
Hey hey.
Shika ukuta. Yeah.
Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Hey. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shut down.
Aina ma.
Hey hey hey.
Shika kuta.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Aina ma.
Hey hey.
Shika kuta.
Ruksa kutunga.
Oya ga dem. Toto nya upoli. Ana vimacho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Nami nakafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shut down.
Aina ma.
Hey hey hey.
Shika kuta.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Aina ma.
Hey hey.
Shika ukuta. Yeah.
Ruksa kutunza.
Hey hey. Let's see if you walk on my Benz, now my dude. One packa, one Anita. Hey, when I'm boy, I just take it last year. One packa, one Anita. Hey, okay.
Let's see if you walk on my Benz, now my dude. One packa, one Anita.
Simba, my vision, Nita, shame, bile madem zao na wakita.
Yes, boy.